Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde talatare jitti lewru utu hitane 2023 yambe sappo e jeedi yablike silimaji chapan nayi joyi maison de la presse Bamako don yottino on kabaruji di kigiri hande woni Ali Cisse kanko Mamadou Ouattara wonto boggi jande to. Wakati ndungu min goni tobo ngona wondi matere nokkule kewde leedi amen di hay tawede majjum fu demo be ka holti mette mudum fewde e fondugol engrais ole nokkule yogaji fewde rafinde nago ole wuddu leedi amen di inde ande en bajangara ka wadi noddango be narda kanon ko be fiya dobe ko wayi fu yalla yimbe ko eggata iwde nokku o kon heba muttude dossier de la semaine amen yalla mo hande o ana wodani musuru o do daba jidaado yimbe sanne fuddi fanditide le ngalama hande o hodo fu sabbi bini dum ngaram heda ngaram fa bedra de femme le journal amen ngal secrétaire hidibe dum sembe kabaruji de min jogani on kigen hande bismillah mo dama heda de dum demoɓe ka holliti mette muɗum sanne fewde e fanɗugol engrais o le nokkule kewɗe hitande hikka wakkati ndungu men goni ndungu ana wondi matere nokkule kewɗe duule leydi amen ndi ñono fa yetto bafulaɓe ɓe kolliti wiide so kabaru o ka ana heddiri ni kamɓe kaɓe miila e feeso wonko wawi heɓede e demal hitande hikka ngal fa ɓeydora ɗen famo keɗɗode masita sidiɓe Ousmane Ali Boudi
le nokkunoddeteɗo office du Niger remoɓe ana hasengini sanne e engrais le on watti le wi kanko noddeteɗo jin trawere heƴaɗo remoɓe chambre d' agriculture ñono o holliti wi guɓe tati ko han hokkudeɓe winde hikka guɓal gotal tan engrais muɗum yettitti mabɓe toon
lewru uttugonɗen ka fa joni meɗen jogui tiɗal heɓugol engrais eɗum hulɓini remoɓe yogaɓe keeɓi cakuji yogaji ka yogaɓe wala fof ko keeɓi fa wattu gonɗen joni o tawene guese maaro ɗe sini engrais wattaka le majje wala fof ko ɗe latto kadi joni no nokkuji jeɗɗi office o ana jogui tiɗal heɓugol engrais ngaji kutteji mum ana mbawi mawnude sini wala fof ko waɗa le yontere nde
o kabar goto ko mata le guenni bafulaɓe lewi kanko Seydou Mayga hoorejo remoɓe on nokku ona tewtira remoɓe tinno muyito fa handen o holliti wi lafi engrais le on watti joni jaɓɓiken kamɓe ɓe koɓe miili
kanga engrais
mbiɗen kanno heɓude cakuji capanɗe nayyi engrais ka cakuji sappo tan woni komin keeɓi ɗum ɗo min pecci hakkude yimɓe ñande fo miɗen nodde waddoɓe ɗum ka wala fou jaabu mumin keɓata ɗum ana haɓɓimin hoore sanne fo ɓuuri o wakkati mo remoɓe kasindini engrais ngaji sanne
soro kanko
le guenni masnafatore tumiya remoɓe ana wonde e dogude ana tewte windele sagoruji ɗin cakude winde wotoru ana cotte uƴñaji nayyi e temme ɗiɗi nokkuji yogaji uƴñaji joyyi le wi kamɓe remoɓen
neɓe tomiya ko
mimmi demowo gonɗo le commune tomiya wattu joni o min keeɓa engrais ngaji laamu o fabirto ɗi ka yogaɓe ana codowa ɗum luumo cakure ana sottire ko ɓuuri ujunaji nayyi na fayade ujunaji joyyi sefa ka sento sini engrais ngaji ɗi gaari joguiɓe kalisi kañum goni heeɓoɓe heddiɓe keddirto engrais ngaji pabirteɗi ɗi ɗum yaafa
miccutunde wi leydi Mali ana meeli limde ko yaata tonngaji million ji sappo le hitani demal hikka 2023 yaade 2024
sakiraɓe heeɗiɓe ando ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo beme andetoɗo hello amen Facebook naru compte Twitter wuddu leydi amen di ka rafi ndenago o ana sattito fa hande le ñalawma hande o genniɓe noddirta Dani Dombo ana le commune Barassara région Bajangara hippama jamma altinere fewde finude talatare beete jitti lewru utu hitan 2023 le ñalawma hande o ka wala fo kolitaɗo wiide ɗali hem adna nga yimɓele gonɓe tum ɓe ka ana nada kanakoɓe leydi amen di fiya dabere ko wawi fu yalla yimɓeɓe ko eggata iwde nokku o ko ana heeɓa heɓene jogolal fa keɓen famtare keɗɗen sita siɗiɓi
genni noddirten Dani Do le commune Barassa kayndu yimɓe boom yeehi pogi ɗum jammantara taren suumi gennin fo e dammuɗum ɗum holliti yogaɓe yimɓe le masiminaw le obbonana haddumude andaka tohon saabu laamo jaaɓe kalde hunde fo dow muɗum cegen yimɓe sappo jeɗɗon kasin mbara le genni noddirten bojju le fuɗɗan nde yontere le vidéo goto yaɗaɗo beme ande hoorejo guɓal noddirten dana ambassago Youssouf Touluba kañum ana wullito e laamu on immo fiya dabiriji ɗi torraji le wi makko laamu ana han tinnade hannen fiya dabiriji honene rendita ɓiɓɓe leydi Mali fo foyattade jooɗiɓe ley wuddu leydi nin gol bongol wonde waɗede joni to yimɓe lonɓe hiite ɓen fa hannen le heɓgol lafi deƴana semmen le wuddu leydi amir en bajangara kañ ɓiɓɓe guennin fo ana meeli immade waɗa majere nde alarbare hollita metti muɗum cegan yimɓe sappo jeɗɗi mbara le laamorde nde neyonde to yimɓe lonɓe hiite ɓen ɓeɗe tewtira laamo tinno fiya dabiriji honede jamare reni nde le ɓen nokkuji fadde honede ɗe golleji bonɗi kasin aɗa famedo yimɓe ɓe
keƴaɓe leydi Mali kaye leydi Burkina Faso ana wonno ñaame ɗum woni leydi Niger keñem ardiɗo nokku o laamiɗo ñalawma hannde o leydi ni ɗum woni kanko ardiɗo fedde nomi noddirta conseil national pour la sauvegarde de la patrie jaɓɓitiɓe wakkati nomi jotti tone immadaraji yettade oɗo nokku ɓeɗo yimɓele yo fa holita kanakoɓe gomɓe tule ñalawma hannde o wiide eɓe gondi e mabɓe dane fa keɓen famtare keɗɗe Ousmane Ali Boudi
Colonel Abdullahi Maiga jaadudo e jama kurdo mejjintini fanda yagol mabbe ton hono salugol Mali e Burkina jukungoji di CDAO wadi dibe bi galda e sariya kana fewde e leydi Niger walti wirdo Mali e Burkina gatan ko de mubben do imadaraji daranade e renugol leydi Niger sini CDAO hippege do mun. Colonel Abdullahi Maiga wadi noddungoji didi fewde e de fedde leful runende an tafon holti wirde ben en cela halde halaji bondi kuccina do ngol mubben e gube terroriste en gombe bangi kerol de leyde le o watu buldo woni ko CDAO anni jodaade bot modo alkamisare sappo lewru utndu to Abuja to leydi Nigeria do kabaru leydi Niger
njimo antertero salif keta ka holiti wi'e itti koyde mudum faalaabe golle fu ngoro don fedde ne bindirta CNT don Conseil National de Transition odo anniamo bami ila chapatati go o lewru julee betti nu ka fedde CNT ne yaltini mum talataara hande le batum em salif keta holiti wi'e ko sabbi bini mo yoppude golle ol nuko ko kanko tan wodani le communiqué goto le anya goto mo fedde kuma landinde woteji le fedde fema futu yaltini nay le wutu betindu holitama wiide le mudum kanko Salaha Babi talki mako fa lato kananke fedde ne ka tipirama tiagal holitama wiide yimbe le be hasindini fa fa bomo le odo golle ka hebay dum communiqué holiti wiide du kanko Salaha Babi neddo kolti dum wiide ana wondino mako le lam kuchala holitino wiide ana wondino kanko Mahamudu Touré antirtor o Bavier Salaha Babi ka yimbe holiti wiide odo anya ka hidum en san Abba Mahamman kan woni jottino hala mako anni ko haltan na tangara fedde to noddango wotiji di watte to ka anya ammi o juhi men sanni sabi o tipiti ke tagal yo kanko Salaha Babi tagal ko menanni talki amen di won dati jokkaadi so dido talki jabana fedde to dum naba arande to ka holiti wele talkuru amen du ana wawi nanne le wotiji be koliti men dum ele bataki didi lewru utun nay lewru utun woni ko bami odo anniya dum yadata feyi e sariyaji wotiji ne nokku amen o sabi holta malehim miude yimbe balle didi jogi fa holta wiide jabina do jaba fade odo sarti hore hibude be bami anniya mabbe no yawiri dum ana holta wiide odo golle kaabe landin no dum fatin
c'était prémédité.
Dossier de la semaine amen nyaloma hande o ana wodani musuru jetti lewru utu hitande fuudu woni nyaloma keedenaadu adnar allandu odo daba jida nodo malinkobe hewbe ka holitama wiide le nyaloma hande o fuddi fandude seeda hodum fusabe bini dum yimbe yogabe du holiti wiide daba o ka masim kulleji kewdi watta so be jida dum dunke andan be kabaroji bidide cellal holiti wiide wakati daba o ana wa yottinde yimbe be nyawuji yogaji fa keben famtaade hande keddoden ko aisata jara hebani em do hem kanko e abi amen gombe le kireduji di do fashita on sita sidibe Ousmane Ali Bouch
di gullali musuru woturu noddirten koy kuma to Ousmane Maiga jonnu musuru watti foso on nyama ni on noddirten musuru makon warbe nyamida
koy kuma
lew kanko gostoto boutiki on horsin sanne musuru sabe no musuru ana wela mo sanne tiagal mudu jaati ko holliti bi musuru ana liwa domi en nanan mudu itali boutiki makko
yaguma akada
be horsini musuru sabe no wada fa domi bonnoji kaake boutiki ma ndilla sini musuru nawi awa wide kana heddo nokkuma sini a haybay horma wadde ke mudon ma jaati a yoppanu ya haaju mudon di beldum fu warta sini himbe wobbe bi musuru an edo naaw kam sanne wattu nyaamami fu hokka musuru ando
musuru daba goto ku marte sanne li lamu tumude e lamu gaw yimbe yogabe holliti wi margon musuru ana fawidu kabarji kewdi ni den nokkuje
tole tomboxin 80
yimbe tumbutu teme doran fu chapan en jeno ana mara musuru miden korsini dun sanne tew musuru ana sawra nyawji yogaji miden mara musuru sini sudu waran samude aya musundu doga dilla sini wama balde mundu ngari timmude ayan dilla le dina jati wana ko harmi
gadu e tawede fu kanko noddere aset bagayugo goto e jodi o genni bamako holliti kan yida musuru on hollita ko sabi bin dum
jamma mi yida musuru sabi hakilan woda ko boni ana tawe e mudun ana yiddu takkade ne sanne hanyandu do hebi fu na tutan sini yey nyaame ko boni do hebi fu
le fina tawa meden yogabe jaati mila hono musuru wala daba ko han marede dungu holliti kanko noddirte do juula kunade musuru wonde e suldere nyolman hande ko holliti wisa yogabe yida musuru dudu ana fawi de kulleji de kambe tam andani
l'imagerie populaire
nafa won torre won e musuru don daba mo himbe yogabe ko torsini sanne bawa yaade ciagal mudon watti yoga sini wonko anni wadde le suudo hon kabaru yawtugol ayyan yoppan galle on dum woni ko boni e mudon ana seedi e bosaru kanyun ko lati fu yoppata neddo mudon
200 metres
ciagal mudon nyabla yoga antone an wa hebde non sabe watti fu tawde e mesure le wi kanko docteur lasana diallo goto andro kabaru nyabilaaji hebeteedi bangal dabaaji
himɓe gatta hakkille mumɓe mesure ana wawi latade sababu raɓugol ñawuji yogaji yimɓe ana kani rentade e muɗum kayɓe ɗon fa gasa par keɓa ñawuji saabi muɗum ñawuji goɗɗo hokkata ana kewi hono ñawuji buuje ɗoyru ɗon e nandore muɗum
meccutinde wiso leede ɓaleɓe yogaɓe ana miila wi mesure wala daba ko neɗɗo hani mardal galle muɗum ga le leede europe mesure ana yiɗa sanne to yimɓe yogaɓe
sakiraɓe hiɗiɓe andon ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ngam hono no andirɗon nde no mbawi hitta ɗiɗo kabaruji fuu ɗo application amen studio tamani na du o noddi mere mere wiyamo ga fandi he fe nokkuɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wodi assalamu.
Saraɓe paaɓe sukaɓe moɗon e tawdede e ngoɗo fijo wiyetego école à la radio e dow wiyamum
wadde ngo fijo ana yaafi noddiri e mere dow 33 3 2 1 dokkon téléphone o sugamo o jokka e tinninore kañum e miccitade limore kañum e jande faransinkore
faabe sukaɓe moɗon e filitade dow limore e jande faransinkore mi miccintina on numéro ji noddirteɗi mere 33 3 2 1
fijo école à la radio yo golle studio tamani
e ministère humanine jande leydi meɗen ndi wiyamo e UNICEF
yewtere amen toutes les femmes du Mali hande o ana wodani rewɓe le arbitre en ɓeɗo rewɓe le ka ana wondi taykere le leydi amen ndi sanne le golleji fuu pawiɗe e bilki sembe calɗi ɗum laatike fiide ballon na du basket le ñalawma duuɓi cakkitiɗi ɓe golleji mabɓe ana wondi matede du sanne le wi honjotoɓe oɗo golle ka no yiretere leydi amen ndi ka wona yingo lobbo feyi hay ñalawma hande o focus amen ɗum woni rewɓe le gaɗoɓe arbitre hakkule Mali dow muɗum fawi kalifa goyta landini ɗum anni ko mi e sita sidi ɓe min pewni en dow hen min kere jaam rewɓe no fuɗɗanno laatade arbitre le leydi amen ndi ɓe kewano sanne ana heɓa duuɓi 35 koɓe puɗɗi oɗon golle le ñalawma hande o e ɓuuri rewɓe le 50 gaɗoɓe gollal ngal ga wona panggaɗo fuu wawi laatade arbitre nam holitiri wiide Seydou Traoulé kanko woni ardiɗoɓe le fedde fema futde
comme pour les
honone worɓen noon rewɓe nde ana wawi winnude ɓataki nella hooreɓe golloɓe le fedde ligue watti so nuttalful jaɓinama torra fo wala e muɗum ɓeɗe watti wondeɓe yimɓe ekkitinoɓe honon arbitre ko waɗirte ɓe tewtinaɓe yimɓe jangguinoɓeɓe ɗi golleji fa ko yaata hitande wotere ɓe jangguinanɓe saara sappo jeɗɗi nayri ɗi banggal kabaruji fiigo ballon e harocoɓe nandal muɗum so hitande wotere ƴaɓɓiguen o wona qimagol gotol yaaha premier grade duɓɗi caggal muɗum o wona qimagol gongol kasin ko wettinta joomum fa e grade fédéral
ko grade fédéral
o jokkintine haala wiide ɓeɗo rewɓelle ko heewi mumen fuu ana wondi fewde tiɗɗalaji taweɗe majjum fuu holiti wiide imadaraji ɗiɓe gaɗiɗi ka laati sababu naɓɓirde yesso gollal ngal
savez dans quel domaine
so faami handen ɓe rewɓe arbitre en ana jogui torraji kewɗi le ɗi golleji sa yogaɓe ana ñennaɓe yogaɓe ana sena yaati fiideɓe ga miccitoɗo gollal fo gadde debbo golta adna yo watti seeɗan tan saabi joomum ana joɗɗi beete fo ana hani hursinede yogaɓe rewɓe arbitre en heeɓi yaade jaati wadde arbitre ako le leeɗe ko heewi ga wattineɓe hursinam waɗɓe mabɓe jaɓane ɓe waɗa ɗi golleji ga ɓamɗe hitande 1996 fa wartana hannden rewɓe arbitre ana woodi noon yogaɓe jaati ana yiiɗi ɓe rewɓe arbitre en feñuel man hannden champion national guɓɓiɓe rewɓe fiyata ballo muɗum fo arbitre mum yo rewɓe tan
samake teneba bagayogo yo gaɗono basket laatike arbitre du caggal leydi amen ndi ila hitande 2017 ɗum caggal duuɓi kewɗi ɗo waɗi omo jangga o holiti wiide tiɗɗalaji ana maate e golle o
wadde arbitre ako ana tiɗɗi fa wala seeɗan ga ɗum yaata caggal haɓɓagol ceeci ga torra fo maate hakkude menen kan e arbitre e worɓeɓe du ɓen teddina amen sanne championnat féminin ligue e jaɓɓatakon balɗe sappo golle muɗum pis a wawi wiitiɗa saria ɗi kila ɗiɗi tan aɗa wawi fofde sérieu muɗum fa firre ballal fottima torra fo heɓatake hen gal golle aɗa jogui nafa sanne saabu a yahan leɗɗe hewɗe ɗe a joɗɗiraka jaata yiwde
madame dukure fanta touré arbitre goɗɗo caggal leydi amen ndi jonka gaɗo basket gonɗini haalaji makko ɗi le ñalawma hande o ɓe rewɓe le jeenayom woni arbitre en le championnat basket le leydi amen ndi ɓe fuu ɓe koliti wiide gollal ngal jilli muɗum ni yoppiɓe wadde ɗum
ñalman hannden mi yiyay torta fole ngal gollal tinnade tan waɗa soobe tan ɓurtide hen ɗum nokkuto jande mawni watte honon adna yehirta so a debbo horsinaɗo watte fo yalta wi a yahan waɗe hono ɗi golleji jamma ma suka ana te sanna samo jogo ana yalta jaati feli weekend ya ha wadya arbitrage golleji mudum ko tewta hen tan attention a e gurma pamiron so jabi tan torra fala hen dum yafa sanna
on tient du coup
andande golle o kan e yidde dum hani latade tugorgal rebo fu ngadobe golle arbitrage akule leedi amendi nam holitiri wiide kanko Mohamed Soumaré o dunki andando kabaruji bilide bilki sambe chaldi
sono anati entraîneur an entretien jati to jamara fu sono an way golle ma mi ngina na nati be ngal gollal fuddode modum be tamperaji fa wala setan nga anta golle arbitrage welti ko heewi wada mal hen secrétaire joni
andinde tan wiide kanko Fanta Idrissa Kone arbitre caggal leydi amendi teddini Mali ko wawi fuu ele kan cakkitiɗo mbaɗɗole leydi Algérie nde lewru mai ɓettino so ɗumi hoore ɗum fuu ɓettike rewɓele ɓe ɗum ko heewi e mumen fuu ana waɗa bilki sembe calɗi goɗɗi ko serti e arbitre ako on